Na whaiti ui na malo si e malo au whaatasi le fasiotia o le ampasa Rusia le atunu o Turkey. Na whana tutu ia se leo leo i Turkey le ampasa Rusia, Andrei Karlov, ai o whaia sana saunoanga i se whaali ngā taile taulanga o Ankara. Ina ua mai au na ia whanaina le ampasa na ia alangai, Allahu Akbar i le ngangana Arapi. Ma le ngangana Turkish na ia alanga, auan ingalo Aleppo, auan ingalo Suria. Na whanaina i leoti o ia leo leo, ma ua whaailo mai, olona ingoa o Mevlut Mert Ain Dintas o se li i leo leo i Turkey. E le taumate o le ngā yoinga le neia lii, e a fua mai sona manatu te tee, i le awaia Rusia i le taua i Suria, o lo olangolango i le whainga māloa Bashar al-Assad. Ai na saunoa le peresetene o Turkey, Recep Tayyip Erdogan, ua talanoa i le peresetene o Rusia, Vladimir Putin, e le aise vāo atunu ue lua, ona o le whaklavelave.
I describe this attack on Russia's ambassador as an attack on Turkey, an attack on Turkey's state and nation. After the incident, I talked to Mr. Putin. We agreed this is a provocation and there isn't any dispute.
Le faliliwina o le saunuanga le peresetene o Turkey, Recep Tayyip Erdogan. O le tulanga o Rusia, e matua ese mai le tulanga o Turkey, I le taua I Suria, o Rusia o lo o au mawanga au a Bashar al-Assad wala na whainga malo, ai o Turkey, o lo o langolongoina, ia le vanga au te te'e po o le rebels.